wakatonda soka ononye ebyeri muguru soka ononye ebitali gwawo nebirala byonna biri kwongerwa
soka ononye obwakabaka bwakatonda soka ononye ebyeri muguru soka ononye ebitali gwawo nebirala byonna biri kwongerwa soka ononye obwakabaka bwakatonda soka ononye ebyeri muguru soka ononye ebitali gwawo nebirala byonna biri kwongerwa obugagga bw'ensi bugwawo buyita obulamu bugwawo buwotoka bukala emirembe gy'ensi gyote gibeerera kyemba n'esigooyo yesu kabaka soka ononye obwakabaka bwakatonda soka ononye ebyeri muguru soka ononye ebitali gwawo nebirala byonna biri kwongerwa soka ononye obwakabaka bwakatonda soka ononye ebyeri muguru soka ononye ebitali gwawo nebirala byonna biri kwongerwa
egesemani mukikungeno gwe muyize yali ngatidde obulumi bwe yali agenda okufuna yasaba bwatyo kitale kikumpe kibeeko soka naawe ononye ebyo bwakabaka bwakatonda
soka ononye obwakabaka bwakatonda soka ononye ebyeri muguru soka ononye ebitali gwawo nebirala byonna biri kwongerwa soka ononye obwakabaka bwakatonda soka ononye ebyeri muguru soka ononye ebitali gwawo nebirala byonna biri kwongerwa
egologosa mulungi obungi yakaba yasaabirabo abalabe kitange basonyiwe munakwe nyingi nga atyawo wasonyiyibwakwe soka naawe ononye ebyo bwakabaka bwakatonda soka ononye obwakabaka bwakatonda soka ononye ebyeri muguru soka ononye ebitali gwawo nebirala byonna biri kwongerwa soka ononye obwakabaka
Bili kongerwa, bili kongerwa.